I thought you like me. I thought you like me.
Taikira Osketchitaja Divaliankoko Lisigala Mungalo Nono Kamte Ono Yali Uzangaba Soka Playboy Masoge Weyanda Banga Nabala Mukwano Yabala Yamfuna Lofuna Beyabala Natema Nasigala Mulu Michovo Laba Ebyo Mukwano Zebyantama Love Ugenda Wala Mikoye mbitade Mukwano siribidira Ah siribidira Love ugenda wala Mikoye mbitade Mukwano siribidira Ah siribidira Love ugenda wala Welubera lugendo sude kubala Nakuwa mukwano wala bafala Yali last chance sude nera Mikwano nera ganga Nembirango nekulanga Nekutambuza mawanga Nakulotanga
Love ugenda wala Mikoye mbitade Mukwano siribidira
Ah siribidira
Love ugenda wala Mikoye mbitade Mukwano siribidira
Ah siribidira
Nabala mukwano yabala yafuna bafuna be yabala natema nasigala mulu michovo olaba ebyo mukwano nze byantama love ugenda wala mikoye mbitade mukwano siribidira
ah siribidira
love ugenda wala mikoye mbitade mukwano siribidira
Ah, siribidira.